abụ Mike Ejiagha. Abịa nka nkiri ebe ụmụaka na-eme.
Mike Ejiagha bụ nke gentleman.
Gentleman Mike Ejiagha.
Mike Ejiagha nwere ike ibu ibu maka gentleman na ofu onye. Nke anyị na-anụ maka ya mgbe anyị pere mpe.
Kedụ afọ
ibidoro egwu? Anyị dọbiri adọbi.
Aro m bidoro egwu. Ebido m egwu na 1957 was my first album, first the single, not album, first single.
Akwaya. Nke mbụ ahụ.
Nke izizi ahụ, ebe akwali ya, nwa m, agwa atagbue nwa m. Ofu nwa na.
Ofu nwa
na.
N'afọ 1957.
Mgbe
ahụ anọtabeghị nne m.
Nkwado
onye agazi na ọtọrọ na ndị egwu ka na ugbu a maọbụ rụtara anyị mmadụ ịbụ ma ịtọ ndị ga ịgasị na mgbe ahụ ibiri egwu na ịdị anya dịka ndị okenye.
Maazị Kpọmọ nwekwa nke mma na nọzụ maazị m onye nke nọ n'ụlọ arọ n'afọ gara aga yabụ na ama m na ngwesịbụ onye ọzọ nọ nọ isi arinze
mana mgbe ahụ ị na-eti e nwenatara onye ị na-elekwasị anya dịka ndị buru ụzọ ọ bụ eziokwu na anwụ na enwere ike ịgwata anya ofuhi ma mmadụ na-akwa iwe kara mgbe ahụ
ndị buru ụzọ agbakasigoro maazị na dịka Okonkwo Adigbo na ndị Kelavia bụ Chuks ebulu ebu wee na-apịta akwa ndị a niile agasigoro maazị na ịnọ
ọ dị mma mgbe ibido ya bụ iji emere akpọ maka anyị mara enwere mgbe m tụrụ egwu chọọchị ọ na-abụ abịa anyị na-anya anya sị na egwu ka ị ga-eji mere akpọ gị wa bụ onye tụrụ ya
na ibe mmerụ bụ na oge a ejiro m emere akpọ ọrụ kama na ọ dị nkọ ebe m ga-eji mere akpọ ọrụ mana ejiro m akpọ ọrụ ọma maka na oge a anụ na ị na-eti egwu akpọ ya onye ofeke kpọọ ya onye ori kpọọ ya onye ọgụ mmanya kpọọ ya onye ọchụ nwanyị o nwere ụdị aja afọ a mana akpọ fọyị nna m ekwu akwụ ntị egwu mgbe a mgbe anyị wee wekpọrụzi egwu aka ọrụ bụ ka anụchara ọgụ na Naịjirịa na Biafra yabụ ka anụchara ya bụ ọgụ ka m ji wee gwerizi ezigbo aka ọrụ wee tibezi anya ọpụtaba ife mgbe m ji mebe akụkọ n'egwu mebuye ife egwu nke aka m mebezie rekọdụ aghara aghara ọnya mana oge afọ ejiro m emela aka ọrụ mana o nwere ife ọzọ m na-alụ karịa anyanwụ mgbe ahụ maka m iji m ejesi obodo dị iche iche ndị mmadụ na-akpọkwa m mana akpọrọ m ya na aka ọrụ m.
can I quibble? And I know when I go to the movie,
I can't quibble. Lagos, Edgem, Lagos, Narogalagan. December 10th, Edgem, Lagos.
I will inform the boy, I want to call gentleman Mike Jagam. Tupu fata ya ruling dollar anwụ
Mwa vo Sofia, nwezi bo nwokoli na sega.